za milu sushuka nisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula sonwabile siyathandana bazamile usohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula
Sunday.